abakozi basaga ibihumbi bibiri bakoreshejwe mu mirimo yo gucukura amaterasi y'indinganire mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma kuri uyu wa gatatu bakoze imyigaragambyo nyuma yaho amezi atatu yari yirenze badahembwa. Ubuyobozi bw'umushinga wa Minagri witwa RSSP wabakoresheje bwatangaje ko icyatumye batinda kwishyurwa ari uko amafaranga yabo yayobye ntaziri igihe gusa ngo ayo mafaranga yabonetse kuri ubu bagiye kuyahabwa. Ni inkuru ya Besabesa Etienne.
Abo ni umwe muri abaturage bakoreshejwe mu mirimo ijyanye no gucukura amaterasi y'indinganire mu murenge wa Remera mu karere ka Ngoma ubwo bazindukiye mu myigaragambyo itemewe berekeza ku biro by'umurenge ariko baza kumwa n'inkokora n'inzego zishinzwe umutekano muri aka gace, maze bose bakusanyizwa hamwe batangira kuganirizwa bahabwa icyizere cy'uko amafaranga yabo bagiye kuyahabwa. Aba baturage bagaragaje ko bahisemo gukora imyigaragambyo kuko ikibazo cyabo kizwi n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ariko bukaba ntacyo bafasha kugira ngo gikemuke. Aho bagaragaza ko ubwo kudahembwa byabagezeho ingaruka zitandukanye bo n'imiryango yabo.
Abana batanu harimo babiri b'abanyeshuri biga segonderi, n'ubu ngubu njyewe tumaze amezi atatu tudahemba, n'ubu ngubu umwana wanjye baramwirukanye ku kigo kubera amafaranga y'ibiryo.
Impamvu ntabwo duhembwa, twe twari dushaka iterambere, abone iterambere ntaryo tubona.
No ku wa gatandatu twabonanye na Gitifu w'umurenge, noneho batwemeza ko ikibazo kizakemuka ku wa gatatu.
Ikintu kinatubabaje mu materasi yacu ni ukuntu tuje kubakugurika amafaranga yacu baza bwo kugira ngo batubwire inkuru nzaho bakatuhemba inkuni baza kudukubita, kandi mu mazu twebwe badusohoye mu mazu turi hanze.
Engango Augustino Gari umushinga wa Minagiri witwa RSSP mu karere ka Ngoma yatangaje ko ikibazo cyatewe n'uko amafaranga y'abaturage yayobye ko kubera ko bari batanze amakonti yabo nabi, gusa ariko abizeza ko amafaranga yabo yasohotse aba bategeka ko bari buyabone kuri uyu wa kane.
Ariko hazamo kwibeshya abaturage bo nibandika amanimero de konti, hari igihe bandika amanimero de konti adahuye, noneho byagiye muri banki z'ubucuruzi amafaranga agatasubira kuri konti y'ikigo. So nubwo hari nk'uko kwibeshya ariko muri iki gitondo tuvugana kuko yabibonye abaturage twabibabwiye amafaranga yasohotse ku buryo ejo mu gitondo abaturage bose batangira kujya guhembwa.
Abo tugemeza ko ikibazo muri aya mezi atatu ari bucyari kigaragaye dore ko ubusanzwe bahembwaga neza. Besabesa Etienne mu karere ka Ngoma mu burasirazuba bw'u Rwanda kubwa Radio Flash FM.